free. Rescue slow, kakobe, auna do, kakobe, tuko makoka. Kat Cobins, jua gilo na jua atone. Hichwa feature, nakana pendaria dicha. Usilete kichwa, apa utarudi 6 feet bila. Kwa majina, mituwa driller, ambia Rosia ni kute villa. Sila wagapanga, somki tupanga, msikuje na fila. Adi mi ushindwa, sister nliali hitwa, kwanza ni Hitler. Body count ni kama mita sita, uskina mi atas devu jabikra. Mtachomaje kauna rizla, tukiwa sawa nyiko bita. Baby shower, mlosho na mzinga, after makali mkakasirika. Kwani mnatakaje, kulainishwa. Kulainishwa.
Iyo msadi mekam na rombali, toka nikakumbuka stingo ingine. Unakapua bile zo mguza umbu, unakapua bile shingo. Ali text I'm sorry. Join kanono. Ali text I'm sorry. Kumbu mwanga hivi. Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
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 Nikijana black bands. Na nikuanga back bench. Na kumbuka back then. Tukipiga my apartments. Handsome boy. Usijui ni jipatent. Kani historia do, dini rende mapake. Tusare madre, nanangoja mapasel. Hakuna witness tukimfanya, yani ni perfect. Nikuje na wuzo, kakuwa kubu, shut up. Master aka Zuzu, niko matata. Hatubongi sana, jeto ni ba 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 ba. It's funny, karibu nikuwe pasta. Hatudilave, cow spin. Chocolate girl and a light brown skin. Big booty, bouncing, niko maline. Guys, leave.
Iyo msadi mekam na rombali, toka nikakumbuka stingo ingine. Unakapua bile zo mguza umbu, unakapua bile shingo. Ali text I'm sorry.
Siku join kanono.
Ali text I'm sorry.
Kumbu mwanga hivi.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
For real, man. Nako joke kaburi ya enemy, nikiwa matiwa I expect anything. W white na penicillin, karibu nishikwe na plainly. Kama ni mambo ya drill, easy, penny slim. Na kama ni mambo ya deal, busy, pay me G. Somali ting, Somali ting, ana daimini choka ya ni Harley Quinn. Kauko na nguwe uneza washa mzing, si unajua mi lazima njipin. Sijui ni rap, sijui ni sing, ogope yo nyap konza kami trim. Sikujangi solo, nkwanga na team, washa yo kolo, mrenga ni team. Nwakumbushe, mboka na sala, bangi mededit metoka matanga. Yo dem ni mchawi kama kona shanga, all my charges unitanga founder. Zi ushuka zgine zikipanda, nandika kwa tenjia dinaisha charger. Dio mshike KC ya timu na changa, nkiwa area mambo ni shava.
Iyo msadi mekam na rombali, toka nikakumbuka stingo ingine. Unakapua bile zo mguza umbu, unakapua bile shingo. Ali text I'm sorry.
Siku join kanono.
Ali text I'm sorry.
Kumbu mwanga hivi.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
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 Iyo msadi mekam na rombali, toka nikakumbuka stingo ingine. Unakapua bile zo mguza umbu, unakapua bile shingo. Ali text I'm sorry.
Siku join kanono.
Ali text I'm sorry.
Kumbu mwanga hivi.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.
Ali text I'm sorry.
Wengi chwambaya.